Amahubo 85 verse 1. Jehova, wabusisa izwe lakho, wambuyisa uJakobe ekuthunjweni. Verse 2. Wasusa icala abantu bakho, wasibekela zonke izono zabo. Sela. Verse 3. Wamukisa yonke umuntu kuthelo yakho, waphenduka. Verse 4. Sibuyise uNkulunkulu wensindiso yethu, ulahle kusicanukela kwakho. Verse 5. Uyakusithukuthelela njalo njalo na? Uyakwelulela ulaka lwakho ezukulwaneni ngezukulwane na? Verse 6. Awuzukusivusa sibuye siphile ukuze abantu bakho bathokoze ngawe na? Verse 7. Sitshengise umusa wakho Jehova, usiphe insindiso yakho. Verse 8. Mangizwe lokho uNkulunkulu Jehova azawukhuluma, uyakhuluma ukuthula kubantu bakhe nakubo abamesabayo, mabangabuyeli ebuleni. Verse 9. Impela insindiso yakhe iseduze abamesabayo ukuze kuhlale udumo ezweni lethu. Verse 10. Kuyakuhlangabezana umusa neqiniso, kwangane ukulunga nokuthula. Verse 11. Kuyakuhluma iqiniso emhlabeni, kulunguzele phansi nokulunga kwasezulwini. Verse 12. Yebo Jehova uyakuveza okuhle, izwe lethu liyakuthela izithelo zalo. Verse 13. Ukulunga kuyakuhamba phambi kwakhe, kwenzele izinyawo zakhe indlela.